mgonjwa napona. Nikikuona kama kikombe cha kahawa tunapokezana. Hata sijali wakitutukana. Yani kinanifanya pari na wape habari kutana ona vitext vi message. Oho nitaua mtu natabataba kama kuko nataka kutaga. Kama miva nataka kuko sitake baga. Mchezo nikiuna ukeke kama taga wanimaliza. Chonde baba nishika shika shike mapada.
Rinda mchezo ya kusugu waga gaga.
Kisha tende tuka ibunja bunja mechaga.
Shikilia ulipo shikilia mama.
Shikilia.
Shika 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 shika.
Shikilia
ulipo shikilia mama.
Shikilia.
Shika 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 shika.
Love is beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy, baby you know what to do. What to do, what to do? I'm going crazy.
What does it mean, roga, roga?
Many shika shoulder, shoulder. Atupani gari wala boda. Ukichoka ndakubeba, beba.
Ah, Mungu ni mwema kafanya tumejuana. Asante Mungu mina wetu napendana. Shukrani zangu kwa baba yako na mama. Na kwa nema za Mungu ipo siku tutawana.
Love is beautiful, beautiful, beautiful. You draw me crazy. Baby, you know what to do. What to do, what to do. I'm going crazy.
My love.
Nataba taba kama kuko nataka kutaga. Kama miba nataka kuko sitake baga. Mchezo nikiuna ukeke kama taga. Wanimaliza.
Chonde chonde mama nishike shike mapanya. Minda michezo ya kusugu waga gaga. Kisha tuende tukai vunje vunje michaga. Wanimaliza, yeah.
Shikiria.
Shikilia ulipo shikilia mama.
Shikilia.
Shika 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 shika.
Shikilia.
Shikilia ulipo shikilia mama.
Shikilia.
Shika 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 shika.
Take five now. 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 Take five now.